kuthamini kama dola. Wala usije ni chora, kaniletea ukora. Chochoto nachotaka wo decide, kwenye mabaya wo ni guy. You're my baby, can't deny. Baby,
you got my spirit to rise and pop it. She like a rat and a record like a puppet. You got my spirit to rise and pop it. She like a rat and a record like a puppet.
Itakuwa ni lini au saa ngapi?
Lini saa ngapi?
Natakuwa ni mzawa wa wapi?
What is love? What is love? What is love?
When you wanna fall in love with somebody.
Mfune vikali akipasima ujanja bibi.
Yap, yap, yamini
atamkubali, yeah. Mfune maujanja.
Ujanja, 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 ujanja.
Asiende kwa mganga.
Mganga, mganga.
Juu yako na mimi kukupata mpaka kuwa wangu my queen. Nikikuzima mimi tulia na mimi, ya ndani tu yamalize chini chini. Si wajua mwanzo wako we na mimi, ya kukupata mpaka kunijibundia. Nikikuzima mimi tulia na mimi, ya ndani tu yamalize chini chini. Nikitaka ile kitu baby wangu, come now now now, give me some more baby now now now. Look at my eyes baby now now now, sex in the morning now now now. Wine for me baby now now now, hey.
Bring it on over, don't break me baby, don't let it baby, don't flex it.
Itakuwa ni lini au saa ngapi?
Lini saa ngapi?
Natakuwa ni mzawa wa wapi?
What is love? What is love?